soja, naamini katika aro, naamini katika dola. Hola, Afrika maradhi, Afrika ebola, tupushe mabaya emola.
Wanna blow, na po flow, na break my laws, na gawa doze, kipondo shaz kwa matoze. Mini soja, soja, soja bila jazz. Mtoto mtani na ndoto, nina njoz. Do mingi manzi mkali, uwa rose. Malaz, mavaz, zedi ni okoe ya haz. Eje pushe na maradhi, uzima ndo nguvu kazi. Kuna naipenda kuluzi, please usim confuse. Natumia skills, mojuz, kupay my bills, yeah. 312, nobody care about you. Peace to Jilia, tu, na move kwa nguvu. Na prove, na chana mpaka fuvu. Mwendo desperado, moja moja, ado wado. Bishe paso kichwa, natuliza na panado. Mambo bado, na bado. Msela nipo gado, right? Msela nipo gado. Mwendo desperado, moja moja, ado wado. Mishe paswa kichwa, natuliza na panado. Mambo bado, 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 bado. Msela nipo gado. Mwendo desperado, moja moja, ado wado. Mishe paswa kichwa, natuliza na panado. Mambo bado, 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 bado. Kasi kazini, kazi kazini, topotiza kala majalala. Maskini ya Mungu huna jala, huna hela. Istoshe bado ni msela, na mtani msala. Unezo kaishi ya jela, kwenye vyombo vya dola. Na waza billion, nipo kwenye dala dala. Nimepoka na ndala, achana na ndula. Sijala, sina pakulala, chali ya ara, Che Guevara. Na vona tana ala, nipe kumi siyo gwara. Si mikwara ni msafara, walain kali wana hara. Winya, madunya, wana nifungia konya. Konyagi, eji, fegi stumiagi kama ujaji. Ukomvis fagiliagi, ni makosa, ni mekosa. I'm sorry. Isha nipanda mori, ni stuitaji, ni story. Sinto jali, ili hali, sina hali, pia mali. Beya maisha ni gali, sikubali. Navunja majabali, mpaka siku itakubali, right? Msela nipo gado, mwendo desperado, moja moja, ado ado. Mishe paswa kichwa, natuliza na panado. Mambo bado, 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 bado. Msela nipo gado, mwendo desperado, moja moja, ado ado. Mishe paswa kichwa, natuliza na panado. Mambo bado, 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 bado. Mambo itakuwa gude na vosoma kwenye rada. Msema kweli ni muda, juhudi na ibada. Rida, nchi medoda, zongeze kamada. Mnasikia makada, uchumu medoro. Wanaongezeka wakora. Tazama Angola, wapi jumu ya madola. Dolari inamwaga damu. Madamu wanadamu hawato nyamaza. Nazidi charaza, majibu na jaza. Boogie my brother from another mother. Peace to the other, naongeza laza. Safari bado ndefu, budi ya bidi kukaza. Acha kuniwaza, game langu kwenye lenta. Mungu yuko center, heta punguza penta. Pentagon, nipo hapa kufanya yangu before I'm gone. Gone away. Hey, not fry, nipo high. Haile selasi high. Bless up, chuka kwa lupa. Vita ya Masai, jombalai, jembelai. Bye bye mlima Sinai. Bye bye mlima Sinai. Msela nipo gado, mwendo desperado, moja moja, ado ado. Mishe paswa kichwa, natuliza na panado. Mambo bado, 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 bado. Msela nipo gado, mwendo desperado, moja moja, ado ado. Mishe paswa kichwa, natuliza na panado. Mambo bado, 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 bado.
Yeah, Useni Panther, North Block Record, Louis. Peace and love.